to kiss, baby.
Fananisha kuwa nawe nimebahatika, ukienda mbali watanizika, we upepo bali ni manukato mwilini, nikuache kwa nini mama, wewe wanywe dawa kwinini, sikuache niamini yani wewe na mimi.
Drop, drop,
hey.
Up, up,
hey.
Shop, shop,
hey.
Oh.